sibile lo ngo kobi ndaba nendaba enesiqalo nesiphetho ayeye try pelele lapha iphelele maphakathi yavunga basheshe bahleka belindele impumelo yesikhashana nekhohli eke kuhlale kuthena isasa lihle sizotsha sipetu ayeye try pelele lapha iphelele maphakathi yavunga basheshe bahleka belindele impumelo yesikhashana nekhohli eke kuhlale kuthena sasalihle Oh, child.